kwigera ndambirwa kugutegereza sinsiganwa n'ibihe kuko ni wowe ubitegeka nubwo ntege ibiganza kenshi ngafata ubusa gusa nzi ko ningeraho nzaba ari inkuru nshya no kuba ngifite umwuka nkoresha ngutabaza n'ikimenyetso simusiga kineza uzangirira ntegereje umusaruro uzava mu kwizera gusa kuko wakoze byinshi bikomeye nibuka ngakomera hoya sinanirwa kwihanganira gutinda kw'amasezerano sinabye nubira zikuza ntungura ukamba n'ibirenze ibyo nsaba intwaro yacu iwe kurwanya izigirigiri kimara ayo nawe mu magambo umbwira umuriza bivuze ko ntacyo nzaba
reka ngome
nizeye kandi nihanganye ubu usome zari njirengagiza nigira nkaho ibiteye ubwoba muri sindimo ari nabyo amarira yatangira kunze nka mu maso nkayabyigisha inseko y'inyingingano Yesu nawe urabona uburyo amarira yanjye